Sonny Jeff O. Jeff. Katana in the building. Story na maganji. Pesa si wachi. Pesa si wachi. Story na utiaji. Apana staki. Apana staki. Story na maganji. Pesa si wachi. Pesa si wachi. Story na utiaji. Apana staki. Apana staki. Story na maganji. Pesa si wachi, pesa si wachi, story na utiaji, apana staki, apana staki. Wanajua niki come through, wana shoot, ya chapasho ni kuhound, sababu mesiza maneno ya watu, jua, kuna watu na viatu, hizi vitu zote buda ni kulantu, mbona watu wana wivu, ukingara naza kukupaka jivu, tusha land be hard way, tunaenda na that way, after hustle ni kanje, maganje, from Monday to Sunday, silale, negative energy waka behind, look at me, straight in my eyes, what do you see, nothing to smile, wale jefo wanajua niko high, puff puff puff, suwa misi guzi, ay, vitu mbaya misi nusi, zikitamu hata zaidi ya mchuzi, nimefanya sana juni na ujuzi, kama ni biz, ni biz, tuifanya cash to cash, tumindo ole bo ole tanga, bash kwa bash, kama ni kiss, nipe kisi leta kismat, ukinizime itabiju nimejiristat, siyamini kitu kama long distance, ukisonga bali pia mina songa, piu leta gari hata kwa mbio za Honda, kuchachisha utadhani mini konda.
Staki kusikia, staki kusikia, staki kusikia, staki kusikia, sitaki kusikia, sitaki kusikia.
Story na maganji, pesa si wachi, pesa si wachi, story na utiaji, apana staki, apana staki. Story na maganji, pesa si wachi, pesa si wachi, story na utiaji, apana staki, apana staki. Story na maganji, pesa si wachi, pesa si wachi, story na utiaji, apana staki, apana staki. Staki, 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 staki kusikia. Wanabonga mob hawana idea nia, ati wanataka kukusaidia tushasikia. Wanafuata upepo, sikufuati sababu we ni mrembo, lakini usura sometimes pia umata, nikikulenga si madharau. Hey, tunabonga tumathao, tuko single jubado tuko kwa hao. Kabla mziki tulikuanga tumenona, stress kibao inabaki tumekonda. Ena noma bado tuko tuko sana, tunaenda juu, yani juu sana. Kuanguka, watangoja sana, mina hustle, tizama jasho. Nikisonga mbele itabidi wasonge kando, kufika hapa imebidi nikuwe humble. Sio chocha buda nimeona mambo, nikireminis siku za kitambo.
Staki kusikia, staki kusikia, staki kusikia, staki kusikia, sitaki kusikia, sitaki kusikia.
Story na maganji, pesa si wachi, pesa si wachi, story na utiaji, apana staki, apana staki. Story na maganji, pesa si wachi, pesa si wachi, story na utiaji, apana staki, apana staki. Story na maganji, pesa si wachi, pesa si wachi, story na utiaji, apana staki, apana staki.
Sitaki kusikia.